da werenga mitambo yo tuwa monga chifunga ioneka mukwala kwadzuwa mitambo ina ioneka monga njero pouluka mkati mwa ulendo ndimambanga tindayandika nandi kokwaniritsa walotolanga mwini mtambo ndidzuwa and queens. I have never seen so many people going somewhere. Kunali benko bezo kuya, and the skies were beautiful. There are amazing places to see right under the sky. Roma, Italy, Washington DC, America. Ndazungulira Zigo la pansi, koma kwanu kwanu, mdala kanjo kamtingo. Iwe mbala me, tengere, mlenga lenga, komwe ndi andika nandilo tolanga.